Msafiri Jofena, Sultan King, Sultan King. Fire, 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 fire. Baby, one. Fire, 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 fire. Baby, one. Nama Jeshazo, Nama Jeshazo. Baby, don't go, don't go.
Wakituona roho za wauma, ona bakana patwa vigugumizi, lakini mbona si kwenye darubini twa waona, wanachomwa washindwa lipenzi kitendawili. Habibi lo, habibi lo, habibi lo, wasabasi wanazogoa. Si wapetone ipemi tamu ya penzi lo, tamu ya penzi lote, tamu ya penzi lote. Ana mayesh fil dunia, biduni inti, biduni inti, eh, eh. Habibi ya rohita. Ana mayesh fil dunia, biduni inti, biduni inti, eh, 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 eh. Nasema bado, bado, unamtasubiri bado, bado. Nasema bado, bado, una siku wachana bado.
Fire, 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 fire. Baby, one. Fire, 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 fire. Baby, one.
Na manje shezo, na manje shezo. Mama chanja, mama chanja, mama njaya ni huma. Nahamu, nahamu, ugari kwa chuku chuku, na mboga ya kisambu. Kata kiuno kata, kata kiuno kata. Simba loketo, simba, simba, simba. Simba loketo kata, kata kiuno kata. Ana mayesh, fil dunia, biduni inti, biduni inti, eh, eh. Habibi ya rohita. Ana mayesh fil dunia, biduni inti, biduni inti, eh, 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 eh.
Nasema bado, bado, unamtasubiri bado, bado. Nasema bado, bado, wana siku wachana bado, bado. Hey, nasema bado, bado, unamtasubiri bado, bado. Nasema bado, bado, wana siku wachana bado, bado.
Kata, kata kiuno kata. Simba loketo, simba, simba, simba. Simba loketo kata, kata kiuno kata.
Nasema bado, unamtasubiri bado. Nasema bado, wana siku wachana bado. Nasema bado, unamtasubiri bado. Nasema bado, wana siku wachana bado.
Thank you.